mittig.
Share I no keep it a Monday.
Mast on the track.
London.
Push up Sema. Push up Sema. Push up Sema.
Niliiba mia kwa mamu usha sema. Jaba round one na gamu usha jema. Ulimchocha round one usha hema. Simba Dangote alimtenda wema. Akanenda zake hivo ndo wa usema. Tenda wema, nisha sema. Nimepata temp kisi asha shema. I love you, doa tufanye ndani ya hema. Design ili hema, kuzitoka. Nikitu sezi sema, jubuda nikimbokta. Ganga anasaka love doctor. Siri ya mutumbili ndo kitu siwa isema.
Ati wasani ukula mademu wa raia. Tabia pimbi yeri kukua malaya. Pombe watamu sana kama ujachanga. Usha sema ati father uangori. Ati father unapendanga sana mashori. Kibugu buni seme sina mastori. Ati sinanga worry. Ati shika magoti. Ati hina wachoma kilava. Ati mshushe kinyasa uone yangu panga. Unipe yako tuna ndo upate ibunda.
Shere hai no kibira monde.
Usha sema.
Weka ongeza pombe.
Usha sema.
Agiza usitai kinyonge.
Usha sema.
Usha sema.
Azee nimepata dona taka kwa chokesha. Kuna kulala magodolo tumesha loweka. Semeni wapi leo twende wapi. Kwenye form wapi tukapati. Tukafanye usherati. Love bite. Karolina pigia mabeste. Waje tulewe tunye tukeshe. Wakinondoni ilala temeke. Ukila fair takupiga right kamote.
Then madova wika we got all money. The girl them she got a plot for me. Them madova wika we up and shining. Bad girl she a move up body. Check it bile mina come through. Pula dance yaki bantu. Yeah, we ain't bad ya mabazu. Na nae, apil ya one, two, yeah.
Washa sema, muzi osha. Na wafunga kama nat bila osha. Kuwa teka, mbio mboka. Mali safi ndio tunarokota.
Shere haino kibira monde.
Usha sema.
Weka, ongeza pombe.
Usha sema.
Agiza usika ikinyonge.
Usha sema. Usha sema.
Mademu wa kampu wanabenda wa baba. Zinasike kivalishwa hainanga latha. Hatuzenda sheresi before kuchanga. Usini cross na manga ya wanyewe na latha. Kaniko high lazima ni kuwe high. Nyama choma unifanya ni furai. Kijana si rice na bado kiboko na mwai. Siwezi jipata mudi misi kwangi no vice. Kunyonga ndo kujifanya. Igo ni nayo iruhusu ningie kwa chama. Nasikia cupid ndo lava lava. Nilipo safe na yenge usaka nipa namba.
Shere haino kibira monde.
Usha sema.
Weka, ongeza pombe.
Usha sema.
Agiza